baby.
Kuna mshukuru Mungu nkiwa na pray, nkiwa na pray. You see pesas never flow every day, every day. Kila sema fanikio na yona on my way, and I do what I say, yeah. And we go, yeah. By the way, mm-hmm. Na kila siku imetatu na sini, bow, bow. Na pigia mesabu nimepata nini, uh-oh. Kama simchongo no pigia chini, akenani weza mini. Na sisa meima sabini, no. Kiona nimeka kiloki, yuwe na mesabu. Na ukitaka fata njia zangu, simtapata sabu. Squeezy jini na watoto wangi paka neto pabu. Tafu uye unilete mapenzi spambo ye yap, yeah. Tapata na tap, yeah. Jwene kista rap, yeah. Squeezy nenda kama mbongo, miso mwa rabu, yeah. Mana namlaga samakin, waga inchi kafu. Close
in the
box, na
natiki saganyavu, yeah. Mr. Christmas, Baba Jehovah, na mlani shetwani odubilai bila woga. Na hizo biashara tuko strong, atuna weakness. I'm so busy, maniga, nkiwa na business. This time tomorrow ntakuwa hapa, nkicheki mademwa kivuliwa kisa bapa. Kisa heni, kisa jaga, ntamshanga siku nkimkuta na pesa tajiri wa maba. So mkituona mtapisha, mtasali kama misa. Wanaume ni koromeo, so miji mkakalisa. Ni kama mpishi mbishi, kupika mchicha mbichi. Ingawa kuno meme friji lenu aligandishi. Rapper nae hit street bila biti za afrobeat. Mwambie ni konde boy, antembeze kijiti. Ni business na nyasubi le kidume, le kiume, nguvu za kiume, sisi wajukuu wa mtume.
Hi, hello, hello, hi. Na wasabai, nina kwenda kama kinya sikia. Wasongai, nite mansa msa soko ine masai. Nimechanganya dami ya mwanza, dami ya shai. Usiurushie mawe huu mwembe, ni mwembe chai. Wanoni jua, wanajuaga mimi ni shai. That's why, sikuizi ni mwendo wa suti na tai. Nilisha jikopesha, ndiyo mana na jidai. Okay, bye, sipigagi picha nikiwa Dubai, low key. Napigaga picha nikiwa Mbagala OG. Usipige simu niko na lala. Niko mahala, niko mabara. Ninachanganya mabara, ninachanganya silabi, sarufi na kwa makala. Nite Kala, ukipenda nite Thomas Sankara. Nite Gaddafi, nite Nyerele, nite Mandela. Jamii iko begani na pepelusha bendera. Mashabiki, mashehe, maskofu mpaka masela. Na nikiamua kuchana, ninachana mpaka na Kerila. Sipendi kuchana, napenda kusema vyamana. Natetea haki za watoto na kina mama. Tone la mwisho na jasho langu litasimama. Kutenda haki mpaki fikapo siku wa kiyama. Hata roho yangu na mwili vijapo achana. Nitaishi siku zote kwa roho isio na nyama. Nipe heshima yangu kabla sijazizima. Nimekuwa daraja ama jangwani kisima. Na yafuta machozi ya wajane na yatima. Ninadhani kwa heshima nikifa nizikwe wima.
Mikono mitupu, bila kanga, shanga na mikufu.
Mr. Christmas,
shukrani Mola mtukufu. Maneno bugu kama kitenge, kama lufufu. Yeah, cheki na tembea peku juu ya beat kama Jesus. Na kemea pepo like a bitch na ma wizard. Na kula maini na magizard na maliza. Sio mimi, ni ninyi mapenzi ya nawaliza. Ndevu nyingi kama uchafu wa sumaku. Simuongeleshe dingi, ushavu tatumbaku. Sisomi habari zenu, sifagili udaku. Sichezi mchezo wenu, misifagili upatu. Watoto wakindisi jibu, no promo. Sikia shame, nature staki dem, no gono. No porno, no homo. Mistari michafu ni miagiza mama, yeah. Gladys more omo.
Haina kona, everything I say is truth, that's the way it is. Rap ndo inafanya me na pay bills. Hustling daily, every day I wake up in the early. Na ya white, okay, striker ni mefeli, yeah. Stand to the ranks, natema ile soundu ya white skier. siachi rap, I swear Jesus Christ na Maria. Mlipo feli na kazia, babes na bambia. Really know you haters, hata mgimba kwaya mgekanoia. Round table, na hizo tukizipanga business. Wanangu let's go, so kivyo kujikusanya chimbo. Bado na chapa fimbo, kautingo bado na saka bingo. Mtoto wanjombe nipo, kama sipo kutukuremba wiko.
Oya we, mia nae nipalisha my god. Beba tawana jeshua kukodi. Aliye nichukia kisa record. Amekabwa na tonge fana sema panya lodi. Sampangwa kutafuta watu, natafuta dao. Leo simba wa yuda kangata simba wa mo. Panchi kali tuake doku, show. Kwenye nyumba milele nda mpangwa kuchenga choo. Taka kugombia uraisi, mana mnapata tabu. Na mkinipa inchi ntawaonyesha sana love. Duniani kuna nchi nyingi ambazo zimenipa mashavu. Ila katika zote nimechagua nchi kavu. Ebale tunapiga mbizi kwenye mito ya masofa. Tuja chubuka matako na wauni tumesota. Kifupi sina dabu na mitani liyotoka. Watu wanapiga buchu na mafuta ya wamboza.
Sina noma bizuliza ta kwa masela. Makabwela, sishindana vinyamkela. Ha, amani sana wanangu mloko jela. Haina kumbwela, simameni mara masela. Woo! Yeah, ni rap sense, na so politics. Navyopanga hii mistari, waweza sema pricks. Hawazisome, wazelewi zangu tactics. Woo! Na characteristics. Upole wangu kama Mr. Fring Gustavo. Na wasoma na wenjoy hawa hamnazo. Pumzika pema tutonana kamanda mawazo. Huku bongwa kuna jipe kila kitu tozo. Yeah, nigga busy is a ball player. RP Obama yeah my nigga nkwea. Game fresh ila lefariza wako fair. Watoto kiume bila nomo wanatangazo mbea. It's funny bro, deep down kweli nauma. Na kuna wakumlauma na jira kuna. Na wengine ni washikaji hata kwa taja noma. Maswali kibao najiuliza ni aje huku. Sometimes I see them pack, I wish niwe kivyangu vyangu. Kama dili chapa kazi bora peke yangu. Labda ndugu zangu, Mungu wangu, vitu vyangu na mitungi yangu. Mbesiri namba moja kwenye rap. Mbesiri pia ni noma kwenye trap. The hip hip, the hub, we don't stop. Na tumalize sasa ngoma chap chap. Yeah, all the time. God is good, on a top of some killer time. Kwa kwenye mood, wape salam ni lunch time. Kwa buwana mood, biriani tam vitam tam. So makosud, kutesa kwa sam.
Ziki umepanga, umeniweka ndani ya chupa. Hela kuku wa mganga, mimo nyewe ndo nimeupa. Sili mnofu nitambulia mifupa. Weni nuafu na jenga safina na jike shupa. Ainaga ushikaji kwenye kazi ndo mchongo. Ainaga ushemeji zon kazi za man fongo. Minauza vest japo ninunue bike. Mademo wa insta nauza nguo nyeti zinunue likes. Ndo mana wengi mnapotea. Na ustani kama ushuzi ukiufosi unajinyea. Kanye Easti, Kanye Westi, Kanye Central kipigwa nta kwa system. Na dramatize shabiki data na viso kumwanza majumba shazi we kwenu majumba sita.
All the friends and family here on the Christmas Eve. Let's make a toast for them ones that they still believe. All the losers will be winners, all the givers shall receive. Now even even rap will never achieve. Okay, kila napofika, kila mwaka bila shaka. So mimi naifanya mpaka leo nifike hapa. Najua nifika ni Mungu wala sina shaka. So lazima shukuru ni mara ingine unaisha mwaka. So inabidi celebrate bila hata kuhesitate. Kila tu wajua ni dua cause I'm tryna elevate. Kila siku tu wanatafuta reason ya ku hate. Low key see what's key cause I'm tryna get paid. Where's the US on my brain? Where's the lyric what I'm saying? Nigga all about my money but my fam not the same. Kitoka mtani utele wa I'm now playing. Pesa mbele show na wengo na failure usile to say. Yeah usile to use kwenye genge la wanafunzi. Katu wako funzi tunakona kama mpuzi. Napenda slope in his life, we on the road. Kuna kona paka mabonde na pita bado to blow. Yeah, shakuwa bro right now, stack you be show. Vita nayo tuna mziki nujaze tu kwenye stove. Yeah, na vivi bunda nijaze tu kwenye draw. Macho kwenye paper wala sina time, I'm on the go.
Mini mti wenye mawe lazimu pigwe matunda. Na leo nimeamine linobani la kuvunda. Nichukulia pumba, maneno wahenga walitunga. Usone tumina pendwa na wachumba.
Na wake up in the morning, na tafa dresses zipo wapi kumbe pembezoni. Acha watoto dogo waje kwangu mpaka magetoni. Wasije kupa kitu sawa ukakalia kooni. Mi ukinita Mr. Chris ya ukosei 25 CO6 wana die squeeze. Nimepanda bay ukiwa na nguvu ya juice, nguvu ya soda kushne. Ukweli upendo kiso na kuaga na mtindo kudelay. Six kasoro na pita si chochoro. Na mkuta mchumba kalewa tungika mix na ugoro. Anayumba kana cheza shaku paka kaisi ndomboro. Kumbe alikuwa manzi yangu basi tukapasha kiporo. Wazee wa miti cast paka Christmas tuna bass. Pate mwendo cast na wana weki hash kwenye nyasi. Chanya na has maskini na utu wape na fast. Uwezo flano bulletproof sizuiliki kwa risas. So doki na biz nenga balala mtu benga. Kama una kamu kamu kama una kwenda kwenda. Kama ni clear clear ila kama ni chenga chenga. Wendelea kupanga ila sisi tunaya jenga.